ibigendanye no gutega n'urusimbi rugezweho ni inkuru igabanyijemo ibice byinshi kandi kagira imyihariko myinshi yanaturutse ahantu henshi. Gusa ushatse kumenya ibijyanye n'ubu bushabitsi bwafatwa nk'urusimbi no gusisibiranya babishoyemo bagahumba banahombana, byagusaba kubanza kunyura mu nkuru ihita ikumvisha n'itangiriro rya byose. Ni inkuru itangirira ku ijambo ryanditswe bwa mbere mu 1994 muri volume ya 10 y'urupapuro rw'110 rw'inyandiko Everybody's Magazine. Ni ijambo rifatanye ryitwa Get Rich Quick Scheme, ushaka ukaba wabigenekereza mu Kinyarwanda nk'uburyo bwo gukira vuba na bwangu mu nzira z'ubusamo. Kuva kuri iri jambo ry'umuhanga S.A. Nelson i New York kugera i Kigali mu Rwanda, ubu hari inzira magana zivugwa zo kugera ku butunzi mu buryo bwo guhumbya nk'umurabyo. Hera ku buryo bwo gutega ku by'imipira y'amaguru n'ibindi bigendana nabyo nk'amafarashi, ibipupe, imibare n'ibindi byinshi utabonera igisobanuro, ariko byose nyamara intego n'inzozi zo kubyijandikamo ikaba gukira vuba kandi mu nzira zitagoranye. Mbere na mbere, ubwoko nk'ubu bwo gusezeranya abantu ubutunzi bwa Get Rich Quick, ababikora baba batari mu bihugu babikoreramo, bo baba bafite ababahagarariye cyangwa abandi babyungukiramo cyane. Mu guhitamo ibihugu byo gutuburiramo, babanza kureba igihugu gikennye, igifite ubushomeri bwinshi mu rubyiruko, kandi urubyiruko na rubanda bakaba batabangutse cyane mu mitekerereze no kwisobanurira ibijya mbere. Wabyumvise neza, bahitamo ahantu hari ubwiganze bw'abantu ushatse wakwita ko badasirimutse cyane mu mutwe. Dore impamvu tubivuga gutya. Mu 2018 abanditsi Huang Linse na Olbak Balak babyanditse neza mu gitabo Con Men and Their Enablers, The Anatomy of Confidence Games, maze basobanura kuva mu iriburiro ry'igitabo cyabo ko abantu bakora ubu butubuzi bifashisha zimwe muri tekinike z'imitekerereze igendana n'imibanire n'imigirire ya muntu. Icya mbere, bakoresha uburyo buzwi nka Confidence Tricks. Aha ni ukurema icyizere kuri nyakugorwa ugiye gusahurwa ku buryo intekerezo ze bazigeza ku cyiciro cyo kwizera nta kabuza ko ibyo abwirwa ari ukuri, kuko baba bamweretse ibimenyetso birimo nko kuba ari abakire batakwandavurira uburungurungu bwe, bakamwereka ko byose bari kubikora mu nyungu ze no kumwereka ko niba atabishaka yabireka ndetse n'ibindi. Icyiciro gikomeye kuri aba bantu ni ukujonjora abantu b'ibanze bo guheraho. Aha ngo batoranya ba bantu bagize icyo bavuze muri sosiyete y'igihugu, ariko bakaba bafite intege nke mu bijyanye no gushungura no gutekereza. Umuntu uteye gutya wizera vuba kandi ntasaba ibimenyetso byinshi, umwisenya mu giyo bigiye nta kwibeshya byaba birimo. Batoranya abantu bibanze bateye gutyo, ariko banifitemo ikintu cyitwa ubugugu no kurarikira utuntu, cyane cyane ibyo batavunikiye, soft man. Bagomba kuba kandi ari abantu bagaragara neza mu bantu, ariko ngo bari naive, abantu bakwitwa nk'abo bumenyi buke ariko biyerekana nk'incabwenge ka butindi muri sosiyete. Bene abo rero ngo nibo baherwaho mu butubuzi bwa Get Rich Quick Scheme, kuko kubyumva biba byoroshye, bagahabwa udufaranga twibanze cyane cyane utwo kwimeza neza mu buryo bwo kugaragara imbere ya rubanda. Ubwo imyambaro yabo igahinduka, bagakora uburyo bahorana za gahunda zidasanzwe ngo ni inama, udukaramu ku mifuka, twaje ndukabona bari kutugendana n'ibindi. Uko guhindura imimerere rero bituma ako kanya inshuti zabo bahita bazinjiza muri ubwo butubuzi, bigakorwa nk'ibanga bamenewe, buri wese akagenda amenera ibanga mugenzi we kugeza inkuru ibaye kimomo, noneho bigahinduka akazi akoreshejwe intwaro rusange izwi mu bukungu nka return on costs. Aha ni ukugaruza inyungu ku gishoro cyawe, ku buryo icyizere cyo kugera ku mafaranga washoye kiba ari cyinshi. Reka mbahe urugero. Washoye nk'ibihumbi 50 ariko ku munsi wunguka ibihumbi 15, bivuze ko ku munsi wa kane uzaba wungutse amafaranga ibihumbi 60. N'iyo byapfa rwose, uzumva ko wamaze kugaruza 50 yawe, ndetse watangiye no kugera mu nyungu z'10 mu gihe n'igishoro cyawe kigihari. Uyu mutego ushibukana benshi.